Binta Jara Cabo Debo Ngado Jagu to Kaitum, Hutna Manavara, Dub Yogaji Handi, Ultibili Imbele Hope and Aniga Mosabi, Golemako, a Heklo Takalembe Mako, Jagumako, Ardini, Dina, Devalmako, Ketanamo.
Debo Jago Toto, see Halaji Fu and a year, me Hor Kumbia me Timata, and become Golle An or an Hadakam, Hinna the Sudo Am, Hinna the Gorko Am, Tavitum, a Jago An or Walda Fila will go to.
Fatum Rakulbali, Lulu Fatu Biju, and Dun. Nahini golle ka kam koy mo jogi faaba isra mako e jongalle mako o do sirri yo tutundal haklaaji mo wadata sata fuf e le galle o
fembe
hirade na famu dum ana momni san worbe yogabe ana hada rewbele muem dawde so jagoyo so gonga o minka gora am kan israabe am be ana faabo kam san dawol an ka fu mi landinam faagasa e kiraabe am be haybata sukaabe am kambe woni faabo tobe kam wadde golleji an di meedi wadde libbi tati sall rentinde jago ye jogade sud wana hun newini so amen
won worbe hultibe be do rewbe na pabo worbe mabbe li am sadaji be hultibide cedede yu bangal dernade kureji dum fu tawede hakilo yogabe be do rewbe fadde mabbe hinnade dewgal mabbe ya fufu ana ele dab di timata den no dum do wajati sambinde met
ce qui font vraiment ce
bel jago tobe satu kany en faboto worbe le muen ga cedele de ka jogogol mabbe sud mabbe ni wayi urde pirugol sukabe yu gol debbo su gorko yalti debbo kanyu hani tawede an heddo ko selli henka debbo hana yaltude jati rawbe wana pangado e mabbe fu wawani hore mu en worbel hewbe ana hilirabe kals debbo jago todo bitoka yuppe hore ma datam wana antanji
ebe dunke en finatawa jago na wajati fabade kebal rawbe hunde dun hande yettede sanne suni be do rawbe ngatan hakilo kawar mudun no hulti saliya dabo dum do finatawa to yurosutun
yimbe ko wiyete ko ka ana nawi sanni so antan yata debbo mo bamaka iwo suudu mudum ana faratiji kew jennoje ana way wadde fewde mako yimbe ana wawi samure do mako do e do lende minka hakkile am debbo hana fi tawede ana dawa lidi lidi
de pays en pays
fuje tanjgura woytike kuteji yogaji di do gulleji di hakkilo kanko andan do nedda ku so debbo an hinni gulleji kebal yimbe lehobe ngingam golle mo wondi nana yo golle dunno mo emudunno be do rewbe na yida si yimbe fuf
lorsque ce commerce est
accompagné de jagu o ana hasindini e dawol o yowul kutaje mudum ana way mater jati de sodu mako fayoto e de sukabe mako jati be dubmi en waddaaki san sabi birugol be do sukabe golle rewbe no dum do ana way latal sababu yopude gora mako bamde debbo goddo kasen so gorko o wana ko jabi golle ko watta ko kan darne galle to bamete to ana waay maten sanni do golle mako
n'est pas à cette activité
roobe yogabe na nyinga ele nokudo be ngoni sabi golle jimabe e jile worbe be do roobe be na e frati modo bangal jogala galle mabbe be dadi telaji dibe jogi be dadi dido telaji be do roobe ngado be imadraji be mbasata fe yawti dido hakilaji yalla hinnade ko be ngondi ko